labada hayn ee hareeraha haddana aad ku ool hibaaqo wadnaha halkaa galay oo ma heesee oo humaag beena kuguma hawshay madheedhkaa